VOA. Kun Radio Sagale America ti. Radio Sagale America with Atak Abenga Jimata Tgalgalakitsa Sadama for a Kajak Abenga Satadit. Metro Bandi Kura Sagan Dik Damila Maf Dik Damishan Rat Washington DC Rakadabar Sagan Tafan Oromo Ammajarkab Bakajirtan Maratina Gan Kenya Sanaga Hura Gefatota Kenya Atamoltan Bitotesa Dik Damitorba Barakumada Maf Kura Sadet Kesumesitun Kesanara Antujibe Horat
Kalau misalnya kan soral lagi tu, dua rasanya timah dunia hujat terus mungkin Malaysia biyufiti bapa cut jerani agam mat biya di dalam ilmat mencuci tu nasi ermalah hujatani jerani tim biya bapa tani odwar kami kesak.
Lamiwan Masri Presiden Tihara Flajuf segalakinna olani gabas adu kesati. Teknologi ratakaful lefate kopi turban lama dulu kita teksas kesat kegiatan medaljusun kopi turban darbe esna radebiuran godina. Guddina ogbarru oromo keessatti namni gumaacha olaanaa qaban tokko du'aan boqotanii jiru seenaa isaanii dhaalchisee maatii waliin marii geggeessine gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf sora.
Addunyaan hojjettoota mootummaa Raashiyaa biyyuu fiitii baafachuuma jirti. Haga guyyaa dheengaddaa siyaasitti Ameerikaallee waliin biyyi 22 bulchoota Raashiyaa tan biyya oofate. Bulchooti Raashiyaa tunini. Uji seer qabdu ta silaamootummaa isaanii fula bu'anii hojjechuu malan dhiisanii warra gurra ta'anii hojjetanii jedhaniitiin biyyuu fiitii baafatan. Dhaabii NATO'lleen hojjettoota mootummaa Raashiyaa 20 keessaa 10 biyyuu fiitii baase yookaan dhaabuufi keessa baase. Ameerikaallee bulchoota Raashiyaa ta'a embaasii Raashiyaatii fi tokkummaa mootummoota keessa hojjetan 60 biyya baafachuuf ajajje. 7 tokko keessatti isaanii fi maatii isaaniillee akka biyya baan ajajje. Ministeri Hajaala Raashiyaa Sergei Lavrovilleen haaloo baanaa jechuun dubbate. Biyyi 22 addunyaa ta'a akka Faransa, Germanii fi Poland dabaleetiin agammaatti biyya hedduutti hojjettoota nagaa Raashiyaatti hojjetan 77 caalan biyyuu fiitii baafatan. Biyyooti tun eegee Raashiyaan hojjeta basaasa mootummaa isii kadurii ammaantan baqateetiin Biriteen magaalaa Salisbury jiru gaadum gaaddee isaaf intalisaallee gaazii dhiignamdhaaf duunii jeeftee jedhanii seera addunyaa cabsitee jedhanii eegii himatanii dubattanii tolchite. Bichooti mootummaa Kooriyaa kaabaa gugurdoon imaltuuf chaayinaa jiranii jedhan jarii imaltuu dhagkana oduun Kooriyaa kaabaatii mirkaneeffachuu baannullee pireezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim Jong Unfaatti dhaqeenii jedhan. Tanaan mirkanaa taanaan chaayinaa fi Kooriyaan imaltuu jabduu fi walitti dhufuu jiran bulchoota Kooriyaa kaabaa eegi gan torba asitti abbaa isaa irraa dhaaleetiin itti gaafatamummaa biyyaan bulchu fuudhee asitti barumsaan yookaan ammoo dhiyumtana biyya baay'eetiin imaltu dhaqe. Ameerikaa fi Kooriyaan kaaba waan bar hedduu keessatti tolfatanii hin deenne mariif wal barbaaduu jiran marii tana chaayinaa akka qajeelchuu jira. Tammantan caqasuu jirtan turraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Afrikaa kibbaa ka durii Jaakob Zuumaa waan inni bara durii keessa yakke biyyaaf biyyi bulchu yakke jedhanii himachuufi torbaan dhufte keessa mana murtii yaaman. Zuumaa kana waan inni ganna 10 keessatti gaaf bara biyyi bulchu hojjechaa ba'eefi suniin duratti hojjatellee jedhaniiti himachuu jiran. Bara 1990 keessallee mi waraana guddaa gurguratee jedhaniiti himachuu jiran. Wanni ammaantan himachuun jiran keessaagii tokko waan durii balleessaallee irra dhaban amirra deebi'uu jiran. Zuumaa kan Hajji Dabre keessa seeraan biyyi bulchuutti hin jiru jedhaniiti hojii irra buusan horii uummataa dolara miliyoona hedduutii fi waan hedduu balleessee jedhanii himachuu jiran. Masriin kalee asitti pireezidaantii filachuu jirti filannoon tumboo roobbaati. Filannoo tana qalbii lamaan laaluu jiranii qalbii gammachuutii fi qalbii muddamsuuti. Edwaard Yeraaniyaatti oduu tan Nairoobii nutti erge tujjubeen nutti.
Masri konyaa qaliyoophaaf magaalaa qaasaawus keessatti filannoo pireezidaantummaaf guyyaa 3 sagaleen kennamuu jalqabameef jecha baandiin sirba uummata hedduu daandii irratti bayyada dammaqsaa oole. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman harka walitti rukutachuudhaan naannoo wiirtuulee filannootti gammachuuf abdii qaban ibsaa oolan. Sabaahimaan Masri akka gabaasetti namoonni ba'anii sagalee kennan hagas miti yoo jedhan oduu gabaastonni naannoo immoo hirmaannaa guddaan magaalaa Masrii guddicha lammataa Alegzaandiriyaa keessatti yoo mul'atu magaalaalee gama kibbaa keessatti immoo ho'i hamaan waan tureef lakkoofsi namoota sagalee kennanii xiqqoo ture. Magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaayiroo keessatti uummanni sagalee kennu wiirtuulee filannoo hanga tokkotti ennaa heddummaatu kaan immoo duwwaa jechuun ni danda'ama.
Firstly, we call on Ethiopian authorities to disclose what the crime is that they're accused of. We have yet to hear.
ዊርቱ ፍለኖ ካፍር ኤልሼክ ጀራሙ ፎገና ከተአን ጋዜጣ ፍብሰከነኒ ነሞን ባአኒ ሰገሌ ከነን ሀር አከን ከለ ሳራጥ ቆዳ ገረቦዳ ገሩ ነሞን እትደበላ እና አዱን ቀበናው ንጥፋ ጀቹራን ወገናን ዊርቱ ፍለኖ ሰና ኢብሰኒ ጅራን ከንከለ ሰጀል ቀባሚ ሰገሌ ከነን ሮቢ ቦሪ ኡማታ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ ኤልሲሲ ንንጅፈቱ ጀደመ ኤገማ ሞርሚቱን ሳኒ ቶክቺ ሙሳ ሙስጣፋ ሙሳ ሆገናን ፓርቲ ጋድ ጀደሙቲ ደገርቶን ኤልሲሲ አላባ ምርምርሱዳን ኡጭ ዋሉ አዳዳው ፈተኒ ዳንዲ ካይሮ አንገቶ ኩረጣር ገሙዳን ከነን ሰገሌ ሂንገነን ባኔ ከከነን ጋፈታ ኦለን ዊርቱ ለፍለኖት ነገይጉምሲ አከጭመት ጅራ ፖሊሶንፍ ምሰንሶን ወራና ማጋላጋለ መሞቱማ በክ ገራገራ ከሰት ቦባአኒ ደደመቂናን ኤጋጅራን
አኩም ከና ሰራ ሊዮን ለን ፕሬዝዳንት ይፍለቹ ጅርት ፍለኖተና ለማተር ከወልቅጤር ጋቴ ተናፉ አባ ሞዋት ከስ አሜሪካን ይፈቹ ፍረዴ ቢያኒ ጉያሰዲን ዱባት አባን ሞዋት በከም ሳሙራ ከማራ ከፓርቲ ቢይቡልቹት ከስ አደርጎ መፊት ጋፈተማ ፓርቲ ሞርሚቱ ጁሊየስ ማዶ ማዳ ቢቶንቲ ወልቅጤታይ ፕሬዝዳንቲን ቢይታና ኤርኔት ባኮሮማ መሮላም ቢይቡልቻ ማንታን እራቦጀናን ጀሪኩን ረተወል ድርጎ ሞጀር ዶክተር ሚጉና ሚጉና ናምችለም ኬንያቲ ፊ ካናዳ ከኤመልቱ ቢይሳ ኬንያ ዱፈጀናንዲ ጥዩር ጃማ ጆሞ ኬንያታቲ ባውሩ ወንካና መለቹም ጅር ሚጉናን ኩነኔ ውይጣ ተዳብረ ኬንያ ዱፈዲ ጥዩራ ቢይሱኒ ከሰጥደን ናመኮነን ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ቢይሳ ታበራና ተደረጎ ሞጀደስ ይለም ቢይሱኒ ቲ ጀዳኒ ጥዩሩ ሀተፋአኒቲን ካናዳ ጋልቻን ሚጉናኒ ሚጉና ካና ናማ ኬንያ ዶውፊ ሚጉና ካና ኬንያ ሰይኑ ድውፍ ዲት ዩራት ዲላን ትጋፋታ ማንጉዳን ፓርቲ ሞርሚቱ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋለን አከም ሚጉናን ኬንያ ሰይኑ ጋፋቹ ፈጭ ዳብረ ዴገርቶቲ ኢሳለን ሞቱም ማንኩነኒ ሂድናም ካን ሂዳ ባሱ ባቴ ነው ካና ምኖ ዲት ዩር ጆሞ ኬንያታ ከይ ሰባሱ ባቴ ጀናኒ እትቃብሲነ ወልዱና ቺባፍና አጀቹን ዱበቹ ጅረን ታቱለ ማኔ ሙርቲ ኦላና ኬንያ አከም ሚጉና ጋድላክሳን ሀጀጅ ነመኮነነ ናማቡካቶ ታይቲን ካናዳ ከሶጀቱ በርኩም ለማፍቁዳን ኢቶኮ ከስታ ጎርሳ ጉዳሙም ሚኒስተር ከኛ ራይላ ኦዲንጋ ታይቲን ሆጀቻባይ ሱንማሌለት ጋፋተማ ፓርቲ ሞርሚቱ ቶኮ ታይቲን ሆጀቻባይ ጋፍ ኦዲንጋን ፕሬዝዳንቲ ኡማታ ጀደው ፍፍለለ ኢሰካካቺሴ ሁጂ ጀለቀብሲሴ ወዱን ማፍቀርተኑ
ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ South by Southwest ገባ ያንሃራ ልትወልገው አስ ዩናይትድ ስቴትስ ጎድነ ቴክሳስ መጋራ ኦስቲን ልትወጋ ወጋ ትገገፈማ ቆጲንጉ ያሰገሊኩን ቴክኖሎጂ ፊልሚን ስርብ አከሱማስ ወልገይዋን ዮካን ኮንፈረንሲን ኢሞታ ዳዳረት ጥየፈተን ረትገገፈሙ ነሞኒ ዋንሃራ ኡመንሞ በከሳን አብሌ ኡጂ ሳኒረት ማለቀ ደንገላሱራን ወጅንቲን ፎየኡ ፈደንት ዋቀበን አገርሲፈተኒ ዋህል ከኝ ትግስት ገመት ቶርባል ለማድረግ አመስት ማሉን ከገባ ስቴፍ ቶርባንደር በኤስን እረዴብዩን ስንአገይስፍና ኩኖ
As far as we are aware, we know that there are at least 6 journalists and bloggers now being detained in terms of
እኛስ ከመናቀው እስካሁን ቢያንስ
ተገፈቶ ተኬኛ ደጎጎራ ቴክኒካ ኡማሜፍ ኢፋማሲንጋፈና ሰዓቲን መገልገለ ከሰላማፍ ደቂቃ አፍርተማ አስኑብራሙ ዋሬቦድ ሰዓቱ ኮፍ ደቂቃ አፍርተማ ተኤራ ወሌ ከናን ገረሰገንታ ፍትጨን
አንቱማ ማማሌ ፈርታ ጉራጫ ገማረካ ኪሰኒ ፈርታ ጉራጫ ገማረካ ኪሰኒ ಯಾಯನಾಯೋ ಪಾಪಿಯೋ ಪತಿಯೋ ಪತೆ ಪತೆ ನೀ ಇತಿ gola le lo halo ise atuti ana ta malo kanchina ta ko jin ta ko ise o mara ni kila ke namda ke ta ti ta ke akami ta ya tanani atuma ni ba su ati siru ko mara ni kila ke namda ke ta ti ta ke akami ta ya tanani atuma ni ba su ati
Jamal Wallesaf negalate fana dagge fatu takenya kadaga jirtan radio sagade america saganta fan oromoti gabati sala ammanu dakabe jiras house by house west gaba yan niharal itti wodgo kan united states godina texas magala ustin togaw gattegege fama qopin guya sagale kun technology filmin sirbi akkasumas walgain yokan conferencein dimota adda darat tiye fatan ratgege famu namonni wan hara uman mo bakkasan abileoji sane ratmal lakadan galasudan wajjinittin foye ufedanit wan qabana gar sifatani wailli kenit gist gamme torban lamadura gama sittimaludan ka gabasef torbe derbe esin radebiun agesefna kuno
Qopi South by Southwest jedamun barana kanarratti ijoollen ardi Afrika yerodrati hirmatan rakkina hawasa sani ke sejiru ofi yaada hara burqisisani wan hara omudan ofi saniti hikuda onne danhasan bayin sanis sanmagochati jiran Tayo Obiozu Nigeria tajajila banki bilbilharka hokanmo mobile idan hojjetu paga jedamu umme namamilkai Yadni Tayon ofifis ittin drome hawasa ittin tajajila jiru kun akkaitti dufef ogga ipsus
I came up with this idea out of my own frustration carrying cash around with me in Nigeria
akkan yada kanat burkisi sudande rakkinu mataki yarra yaddo naqabe turerai barak wala mafsadet United States gara Nigeria kuman deben banki laman tajajila mulle maashinoonni qarshii keessaa baafatan yookiin ATM midhaa fi POS jedhaman hundi yeroo baay'ee hin hojjetan. Kanaaf maallaqa dheedhii baattee deemuutu sirra jira jechuudha.
Taayoon garuu maallaqa korojootti baatee deemuu hin jaalatu sanummoo oggaa 14 Ameerikaa keessa jiraatee kaardiidhaan maashinii ATM keessa waan qabu luqqifachuu malee maallaqa guddaa korojootti baatee deemuu irraanfateera. Falli maalii jedhee buusee baasee yaadutti ka'e. Nigeriyaatti neetworkiin bilbilaa harkaa gaariidha. Hin ciccitu, hin badu. Egaan neetworkii jiru fayyadamuudhaan maallaqa walii dabarsus ta'e mi'a bituun akka danda'amu yaadee jechuudha.
So I said, why can't the phone be the primary means? Not the only means, but the primary means.
Maallaqa daddabarsuu fi kaffaltii gaggeessuudhaaf maaliif bilbila harkaa hin fayyadamne jedhee yaade. Tajaajiloota kaan dhiisuun osoo hin ta'in adda dureedhaan. Bilbila fayyadamuun danda'ama jedhetan amane akasitti yaada sanarraa ka'e dhaabbata tajaajila bilbila harkaan kaffalti raawwatu yookiin paagaa kanan jalqabe.
Kunan ta'e bara 2009 yeroo ammaa kana dhaabbanni Taayoo paagaan tajaajila baankii bilbila irraa Naayijeeriyaa keessatti dhaabbata kennu guddicha ta'eera. Maamiltoota 1,800,000 qabuufis dameewwan isaa 14,000 tajaajila kennaaf. Taayoon rakkina Afrikaatii falli teknoolojiiwwan ammayyaa biyyoota guddatanii akka jiranitti fudhachuu odoon ta'in sanirraa ka'uudhaan waan ofii yaada haaraa itti dabalanii rakkoo hawaasaa hiikuun barbaachisaa akka ta'e cimsee dubbata. Marii tibba kanaa qophii South by Southwest irratti godhamaa jiran keessaa Ambiraan an irratti xiyyeeffate walumaagala dargaggoonni Afrikaa yaada walfakkaataa qaban dandeettii wayii uumuu yaada maddisiisuu qaban yaada isaanii sana hojiirra oolfachuudhaa wanni mijaahan dhabamuu isaa irratti xiyyeeffate. Dargaggoonni kun eessa jalqabu maallaqa eessa fuudhuu jedhanii gaafii of gaafatanis yeroo baay'ee deebiin hin jiru. Dr. Omobaala Johnson marii godhamaa ture irratti namoota haasaa godhan keessaa dhaabbata Telcom Capital LLP jedhamu wajjin Naayijeeriyaadhaaf Keeniyaa keessatti hojjetan. Dhaabbanni isaanii dargaggoota yaada amansiisaa hojiitti jijjiiramuu danda'u qabaniif qarqaarsa maallaqaa barbaaduudhaan abjuun isaanii akka dhugoomu godha. Dr. Omobaalaan gama kanaan tattaaffiin biyyoota Afrikaa tokko tokko keessa jiru abdachiisaa akka ta'es dubbatan.
There was about $600 million invested in tech companies in Africa in 2017.
Qorannoon dhiyeenya bayii akka agarsiisutti bara 2017 qofa doolara biliyoona 6 dhaabbilee teeknoolojii Afrikaaf ba'e. Kun immoo teeknoolojiin ardii sanarraa burqu babal'achaa dhufuu agarsiisa. Waggaa tokkotti qofaa harka walakkaadhaan guddate. Kun waan gaariidha.
Afrikaa keessatti jireenya hawaasaa fooyyessuudhaan waan oolan an akka daldalaa, barnoota akkasumas qonnaa fi nyaata dabalatee teeknoolojii fayyadamuun baramaatii dhufuusaas tarreessan Dr. Obaalaan.
Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti kuduraaf fuduraan karaa irratti suuqii xinnoo keessatti gurgurama. Daldaltoonni kun meeshaa kana argachuuf immoo gabaa guddaa dhaqan waanuma xiqqoo bitachuufis akkasuma. Kana hambisuun hin danda'amu. Akkamitti hojjetaa? Bilbiluma irratti kaffaluudhaan waan barbaadan ajajanii meeshaan sun suuqii isaaniitti geeffamuufii danda'a. Dhaabbanni kana gochaa jirullee jira. Waan kun egaa jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessaafii jechuudha.
Biyyoota Afrikaa keessatti rakkinoota hawaasni qabuuf falli achuma ardittii keessa jiraa an jedhan dargaggoonni barana qophii South by Southwest irratti hirmaachuuf karaa fagoo deemanii godina Teeksaasitti argaman kun kaayyoon isaanii guddaan asitti wal arguu wal bira dhaabbachuudha fi quba wal qabaachuu ture. Qophii Teeksaas keessatti aadaa ta'ee fi waggoota 30 oliif deemaa ture kanarratti yeroo duraatii argaman malee kuni handhumaa kan taanes dubbatan. Egeres egerachaantus yaada haaraa fala haaraa qabatanii walitti deebi'uudhaaf karoora qaban. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tikist Gammee Oostan Teeksaas irraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Carraaqqii guddina hoogbarruuf afaan Oromoo keessatti qooda guddaa qabaachuun kan beekaman obbo Wassanee Bashaa sanbata darbe kana jechuun bitootessa 24 du'an boqotanii dilbata bitootessa 25 Adaamaa bakka uummanni hedduun argametti sirna awwaalcha isaanii geggeeffame. Barreessaaf barsiisaa Wassanee Bashaa barruulee xiqqaa seenaa afaan Oromoo irratti xiyyeeffatan dabalatee kitaabota jechamoota makamaaf afoolleewwan afaan Oromoo walumaa gala 50 ol barreessuu isaanii dubbatu maatiin isaanii. Keessumaa kitaaba isaanii lamaan qorrii qorsaaf qorrii hambaa jedhamu kan beekaman obbo Wassaneen umurii isaanii waggaa 65 addunyaa kanarraa boqotan maatii firoottan isaanii Waaqayyo isin haa jabeessu jennaa ijoollee isaanii keessaa Kiruubeel Wassanee telefoonaan haasofsiisnee jirra. Haala dhukkubaaf du'a isaanii akkanatti nuuf ibsi.
Kana yeroo xiqqoo dhibee sukkaaraa hin qabanii isa sana hordofaa turanii guyyaa muraasni booda dhibeen kun dhibee guyyaa sadi booda gargaarsa mana yaalaati godhamaa fi ture. Ayyuun dandeenya anuma kanaan kan isaan boqotan.
Obbo Wassanee Bashaa nama ogbarruu Oromoo keessatti maqaan isaanii baay'ee beekamu kitaabota baay'ee barreessanii jiru. Yeroo jalqabaa fi bara 1992 afaan Oromoo afaan barnootaa ta'ullee gurmuu kitaabota afaan Oromoo barreessaa turan keessaa tokko turanii me wayo jisani wan kubakabdunutin.
Terira bankia durra jal kabeti kitaba opesurati hermata ture kare jal kabarati barule opesa ture akenja kabe penjaramtu afan romo kadagagu adana kadagagu nama tatasi tuna wata terira bara nano jahatani sagal satet roksa jerosana akan unsa turete kobe roksa ne barsisa katurani tena dalgi sesati tera selmi kunira jitira me boda kitabele hedu kan ni popese afan romo rat kan ti fatera kan barmota tau asusa tata kana hana fara kan ni popesa ture oji kana yora wato fedi fi jalala gutta an kabufu kitabelin aka adan mata romo afan romo aka daga hojicha ture wiyain barsisa galgala tatabe son yin kitabele popesa kan turera kitabele ni ko pesa trefesa kanena ma kori hamba tabe jechota serluga dada asosama gara kitabele suntama ole sanin ko pese kuniga fedi fi jalala wan kabuf tatabe son yin ujita tantoeti amani ko patote kitabele dada matanza mata sakarakam akka dada de mu das kitab ni kunin mata bira de de akkomanni hubanni wargate adaru fi afanu fi kada fatu kujitta akature da
kitabo ta shantama ulaman anjettu kan marayyu matan si sudaf hirar gate ramo kanneni matan famiji jiru
kan matan samani da amma su mu yotta ta yobdatti kitaba la mafi sanaoli kanilli opesa ture matan saras kanjirani ni jiru
kanamma matan famajirani jiru jechuda
amma den sarra kan jirani jiru tumadu kosu kawoji tan ayo fedi fijalala gutta man kawu rojecha ture
barajirenya sani ke satti manneno ji ese sati obo sani ka rojetan
jalkaba rojecha yo jalkabu parsi sunnarani tan jalkabe ero era hanwar to ji parsi sunnar ratti kitaba matan sun tana je toda sanarat ya sararka to kovara jalkabe dabata lenji parsi sotasi parsi sejra atasuma simo biro pan noto rome ha jete so jete je oga ura sa se jete chu wajira kana kana kai sa to jete chu sa naya
abba ke wonni gu gudan itti yada tumalin mikrobel
oji no jete ni gabala ta ti wonti itti yada do namo to wajini ni hariro o letu fe ni gari u ayu tan dira ta te waye ada sina fanuru akata ti kudachu dandau utanno adatta namota bekkamo jarsoli bijati tiriate odeppanno sanira fudata sanammo gara barre samati jurunisa utanno garira feri fi jalana ojistabu akam ojistabu anas de utanno garira akagaritte akam utanno ti wanni nu kaye de manni kitabile adatta kuppese ummata andira gaurisa barumsa gari nu taye jira kanallati saka hojjechu qabnu kanatti mul'atudha akkasumas immoo hariiroo namootiin qabu namaaf oolu irratti rakkata gargaaru irratti yoo waliin deemnu yeroo wajjin haasofnus waan ilaallu waan ta'eef rakkeenya gaarii abbaa kan nu ta'edha jechuudha. Alamma gara fuulduratti hojii inni kana dura hojjechaa ture sana faanas taa'a bu'uuraan itti tumsee kitaabilee isaa ta'uu baruulee adda addaa qopheessuudhaaf muuxannoo adda addaa isarraa kan fudhatee waan jiruuf dhimsee hojjechuun barbaada.
Kiruubeel si dabalatee ijoollee meeqa kan jirtan amma ilmaansa?
Ijoollee shanii dhiira sadii fi dubara lama. Saalaan keenya barumsa gaariitiin nuti daraa bakka gaarii tabeenyu bulaan kiyya lamaan isaanii amma maastarsii bitanii hojjechaa kan jedhanii duratti garuu waa'ee isaas wanti isinis jalqaba yoo jalqabu sadarkaa sadiirraa kan jalqabeeti barnoota isaa yeroo adda addaa fooyyessuudhaan maastarsi afaan oromootiin kan eebbifame ta'uu isaati anillee yoo barnoota digiriin hin qaba amma maastarsi yoo barachaa kan jira kuuwwanis hojii mootummaa sammuu sadarkaa isaaniitti hojjechaa kan jiranidha.
Waan itti yaadattan amalaan haa ta'u tattaaffii hojiitiin haa ta'u gorsinni isiniif kennaa ture maali?
Harki caalaa maalinni hojii kana amma kan duratti si ibsi kana yoo raawwatutti akamu hoji kana titimsune demu mutanu nu kenna ture kana lakenya fitabile fayo matansut me wana kana ilara nu njera yaw usachala berne soson tayne odefano toko toko fa wanka muda yadole kenna ture kumkuni da yaw wani tarra furan neda kana
Obbo Krubel Wasane Basha kibtana kenni teef guddaan si galatoom sadda waaqayyo sin ajabeessu jenna
Amin amin sin sin galatooma ulfaata nu jiraata nin jira
Kopiteen fudhachuun dura tumee mataa oduur deebi'ee sanitti hima addunyaan hojjettoota mootummaa Raashiyaa biyyuu fiiti babaafachuma jirti haga guyyaa dheengaddaatii asitti Ameerikaallee waliin biyyi 22 bulchoota mootummaa Raashiyaa biyya baase bulchoota Raashiyaa tuniin hojii seer qabdutta silaa mootummaa isaanii fulaa bu'anii hojjechuu malan dhiisanii warri gurra ta'anii hojjetanii jechuun himatan bulchooti tun eegee Raashiyaan biyyooti tun jechuu eegee Raashiyaan hojjettoota basaas mootummaa isii kadurii ka baqateetan ammaantan Biriiten jiraatu Biriiten magaalaa Salisbury jiraatu gaadhuun gaaddee isaaf intalisaallee gaazii dhiignam dhaabduun ijjeessaniin duubatti seera addunyaa cabsitee jedhanii kan hojjettootallee biyya baafatanii Raashiyaan ammoo haaloo bahaa jetti. Bulchoota mootummaa Kooriyaa kaabaa gugurdoon imaltuuf chaayinaa dhaquu jiran jarii imaltuu dhaqana oduu Kooriyaa kaabaa irraa mirkaneeffachuu baannullee pirezidaantii biyyi sun kaawurii Kooriyaa kaabaa jechuu Kiim Juun Uunitti deemeni jedhanii chaayinaaf Raashiyaan imaltuuf waltu dhudhufuutti jiran. Pirezidaantii Afrikaa kibbaa kadurii Jaakob Zuumaa waan inni durii yakke himachuu jiranii torbaan dhuuf mana murtii fiduuf qophaa'u jiran Zuumaa kan waan inni bara biyyi bulchoo hojjatee fi waan akka akkaatiin himachuu jiranii bara biyyi suni bulchii sunitti birrii dolar miliyoon hedduu balleessa jedhanii mataan oduu kana.
Dhaggeeffattoota keenya wallee dajanee kaasaa'ee kanaan nagaatti bula siniin jedhu.
Yeah. Come ai calacato da ni